Ya bwege na maso nukubange tambula ila tutanike na omukulembeze we gwanga ilanga ya kwati de ekibiina kya NRM bendera mukuvuganya kuba president nga ye General Yoweri Kaguta Museveni onono akukulumidde abeggomba okusalawo okusirika obusirisi nga bakulembeze baabwe babwebwena ssente za Parish Development Model bazirya. Kino nno kidiridde abantu okumutegeeza nga bangi bwe batafunangako munaye ku ssente za PDM wadde nga buli mwaka gavumenti ebadde eweereza obukadde bw'ensimbi za Uganda 10 ku buli muluka okusitula embeera z'abantu mu byenfuna. Kati ng'asinziira ku kisaawe ky'essomero lya Nsambwe Primary School wali mu ggombola y'ekyegonza mu disitulikiti eno ey'eggomba abaddu abadde akubye olukuŋŋaana, Pulezidenti Museveni agambye nti buli muluka kikukakatako okwerondera abakulembeze baabwe abafuga obukiiko bwa PDM era nga bano bye balina okusalawo munnange abalina okufuna ssente okusobola okufuna obwenkanya. Wabula yeewuunyizza ate abantu be bayerondera okubalyako ssente kyokka ne basalawo ate bo okusirika obusirisi, naye ekyo kikyamu baloope tulabe ekyo bakolera.
Abanyakore baroorinye rugamba wazimba katale watonganisa omuhanda omuntu agende mukatale ne bamuseera kati ayombesa ku adawaka abantu ababaseera abantu bamwerondera kati muyombesa NRM NRM murombesa yaki? Kubanga NRM yabalandira jaja Uganda yabalandira ne bagamba nti buli muluka ngulambire miliyoni 20 buli mwaka kati bwobeera nabo omuliro mukika nebagezako kulya ebyamaka osirika busirisi nze kabuta ezeyandanda zikwate kuola be edami lya kabuta nolulija nolizanyirako sheye yange mukubira w'ekikonde kati bade abaana besinkanye ekiro mbabuuzira ekibuuzo nibagamba nti
kakati pulezidenti oluvudde eyo eggomba bwati ate nayolekera Ssembabule okulabika nti era ayongera okuwenja akalulu era nga abeeno nabo bamulindiridde wakati mu ssanyu ate mu bungi nnyo nnyini ddala. Kati abakulembeze ba NRM mu disitulikiti eno Ssembabule bamuloopedde ekibba ttaka ekisusse mu kitundu kyabwe ate n'okusingira ddala mu kitundu kya Lwemiyaga era ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa Pulezidenti Museveni olw'okunoonya akalulu akubye ku kisaawe kya disitulikiti ye Ssembabule. Ssentebe wa NRM Ssembabule munnamagye eyaganyuka Meja Jeno Fenehance Katirima ategeezezza ng'abantu munnange bangi bwe batwaliddwako ettaka lyabwe era ng'abeetaaga pulezidenti abeere ng'ayingira mu nsonga zino.
Land issues. The district experiences land-related conflicts and criminal cases that remain unresolved before courts of law on account of absence of high court services and the long distances to access justice now obtainable in Masaka City.
Ndoza muwulidde bulungi. Kakati ono awagiddwa omumyuka wa NRM mu Buganda Haji Haruna Kasolo era ono asabye omukulembeze w'eggwanga okusindika kkooti zibeere nga zituulira ddala ku byalo okugonjoola ensonga eno.
Mukama wange, nja kusaba ensonga z'ettaka eza Ssembabule mukama wange ze zikyatutawaanyamu, mbadde nsaba tulabe bwetuzinogeza eddagala. Abantu be mawogole eyo mukama wange basaba okufuna kkooti egenda n'etuulaawo neeyisa abataka bonna abalina ensonga zaabwe abalamuzi nga batudde mu community court ensonga ezo zisunulwamu mukama wange. Ekyo baakisaba dda abantu be mawogola ensonga z'ettaka kubanga ate baakintegeezaako nti abamu abazirimu ate bakulembeze baabo.
Kakati wabula pulezidenti bw'atuuse okwogera ensonga y'ettaka eno abasuubiza nti agenda kubanga ajogerako mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olugenda okubaawo ekiro kya leero mu maka ge wano Nakasero wano. Wabula pulezidenti erudda asiimye ab'Ssembabule okutandika okulima ekirime eky'emmwanyi okuzongerako ku kulunda n'agamba nti mugendere awo ate mugende mu maaso.
Ab'Ssembabule nandyagadde mwebale era ndengedde bwe mbadde nzijja eno ndabe bangi bali mu mwanyi mwebale okulima emmwanyi mwebale nnyo ate abalala balunda nabo mbalenge.